don't walk through the valley of shadow of death, I'll fear no evil, for thine Lord is with me. Thank you, Jesus.
Nikitubu dhambi zote, nisafishe Yesu wangu, oh, niokoe.
Niweze fata nyayo zako zote,
nyayo zako zote,
wako zako zote nizipate.
Mzito ya magonjwa
staki, mistaki,
anaza umasikini,
wezi